iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banwanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio yanyu ijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mudukurikira no kuri internet @ radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Koko rero muri isanga. Bamwe mu baturage b'u Rwanda bavuga ko bene wabo bazimira bakababurira irengero. N'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imwe n'imwe irabyemeza. Urugero ni umuryango African Australian Advocacy Center AAAC mu magambo ahinnye. Mu kwezi kwa gatandatu 2021, umuyobozi w'uyu muryango Noel Zihabamwe afatanyije na Australian Human Rights Institute batanze ikirego muri UN Working Group on Enforced Involuntary Disappearances cyangwa se Groupe de Travail sur les Disparitions Forcées ou Involontaires mu Gifaransa. Noheri Zihabamwe arashakisha barumuna be babiri Jean Sengimana na Antoine Zihabamwe avuga ko bazimiye mu Rwanda ku buryo budasobanutse kuva mu 2019. Iri tsinda rya Roni baregeye rigizwe n'abahanga batanu bakomoka ku migabane yose y'isi bashinzwe gusuzuma ibirego by'abantu ku giti cyabo baba barabuze ababo bazimiye gutyo bakaburirwa irengero. Noel Zihabamwe yatwemereye kutubera umushyitsi muri iki kiganiro. Ni umushakashatsi muri kaminuza ya Western Sydney muri Australia. Turaganira ku kibazo cy'abantu bazimira mu Rwanda muri rusange. Iki kibazo giteye gite, ese yaba makabya nkuru yo guca ibikuba cyangwa kiriho koko? Hanyuma twagerageje no gushakisha RIB, ni ukuvuga urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, hanyuma batubwire yuko twatinze kubateguza. Ariko ku giti cyanjye noherereje ubutumwa bwa WhatsApp umuvugizi wa RIB Thierry Murangira, nanamuhamagara kuri WhatsApp inshuro ebyiri telefone ye irananira. Noneho tugeze muri studio dukoresha linye, ni ukuvuga imirongo yo ku butaka. Turamuhamagara aratwitaba atubwira yuko ntacyo ashobora kudutangariza kubera ko atiteguye. Umushyitsi rero ni Noheri Zihabamwe, nk'uko nabibabwiye ni umuyobozi wa African Australian Advocacy Center. Noheri Zihabamwe, urakomeye?
Ndabashuje cyane Thomas Kamirindi. Aba kandi mbashimira cyane kuba mwadutumiye kuri radio ijwi rya Amerika.
Ni twebwe tugushimiye cyane uyu mwanya uduhaye. Hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Nzabonimpa Emmanuel wibajije iki kibazo, nk'uko nanjye natangiye nkivuga mu iriburiro. Atari ko se ibi bintu koko bibaho, ibintu byo kuzimira mu Rwanda bibaho?
Nibyo koko samakabya nkuru, ibura ry'abantu kuzimira kuba mu Rwanda birahari. Hari ibimenyetso bigaragaza 100%. Kuko nk'uko mukanya bivuze, ntabwo ari reka wenda natanga urugero rwa hasi. Hari amaraporo menshi n'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu yagiye agaragaza ibura ry'abantu kuva leta iri ubungubu yafata ubutegetsi. Ndaguha nk'urugero, hari raporo ihari na Facebook cyangwa ishobora kugaragara kuri online yerekana wenda nk'urugero rwa hasi ko
hagati y'umwirongo 97 hagati y'95 hari impunzi z'abanyarwanda zirenze 1500 zahungutse zivuye muri Congo noneho hagati y'umyaka nko kubizwe y'95 99 muri izo mpunzi uko ari 1500 ibigeze ku mwake yawe cyangwa hafi ubwo ni
irenze
1500 baburiwe irengero n'imbere mu gihugu bamaze gutahuka.
Noneho nawe rero mu 2019 uvuga yuko hari barumuna bawe babiri bazimiye. Bazimiye gute?
Noneho nyine ibyo nitagaho ko ibintu bitari byo naje gusanga ari byo ko kuko nanjye ngo angutarani kwagaramye agera mu ijoro hasi nanjye koko ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 2019 bakuru banjye babiri ndagira ngo gusubira gusa ntabwo ari barumuna banjye ni bakuru banjye babiri bakuwe mu modoka hariya hano rwose berekeza bajyaga za Karangazi babakuramo bamaze kubakuramo babwira uwari ubatwaye shofera utwaye bisi ko akomeza urugendo kuva icyo gihe ku itariki ya 28/9/2019 kugeza amagingo aya ntabwo twongeye kumenya aho barengeye.
Nuko noneho rero mugira gutya mufatanyije na Australian Human Rights Institute wowe n'ikigo cyawe cyitwa African Australian Advocacy Center mutanga ikirego muri Loni ubu ngubu bigeze hehe?
Nibyo koko umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu 2021 nyuma yo gushakisha hose twifashishije cyatunze mu nzira zishoboka zose byabaye ngombwa ko dutanga ikirego tugitanga mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize muri UN mu rwego rushinzwe abarwayi b'irengero twakwita amagambo ahinnye WGID cyangwa Working on Forced or Involuntary Disappearances. Dutanga ikirego tumaze gutanga ikirego bayitanze mu kwa gatandatu noneho mu mwaka ushize nanone nyuma y'amezi atatu muri mu kwa cyenda igihe haba hasi UN yateranye urwo rwego rushinzwe abarwayi b'irengero rwasuzumye ikirego twatanze kuko basanga gifite ibimenyetso fatizo cyangwa bifatika by'uko hagomba kubaho investigation. Noneho rero nyuma urwo rwego rushinzwe abarwayi b'irengero ruhita rufata umwanzuro rwandikira leta y'u Rwanda rubasaba yuko bagomba gutanga ibisobanuro ku ibara ry'abakuru banjye. U Rwanda rwarabikoze uyu mwaka dutangiye ukwezi gushize mu kwa kabiri batanze ibyo nakwita ngo icyegeranyo bavuga yuko ngo bakoze investigation no mu cyegeranyo batanze cyerekana yuko ngo bakuru banjye ngo bagiye muri Uganda. Ibyo kuri njyewe ntabwo byantangaza kuko ubu ngubu niyo ntero n'inyikizo ku muntu wese ubona ibirengero mu gihugu.
Niko se ko nari navuze ngo ni barumuna bawe kandi ari bakuru bawe ko abo bakuru bawe uvuga ko hari abantu babakuye mu modokari y'abagenzi abo bantu babakuyemo bari bambaye imyenda ya leta bari bambaye imyenda yabo ku giti cyabo ya gisivili mbese ni bantu ki?
Nibyo ko bari bambaye imyenda y'impuzangano yabo yari babakuramo barabajyana
RIB ni urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda
yego nibo babajyanye ariko mu kubakuramo ubuhamya abatangabuhamya bavuga yuko ahantu babafatiye nta bariyeri yari isanzwe ihari cyangwa roadblock yari ihari bikaba byarabatangaje bivuga yuko bari bamaze iminsi bakurikiranye ariko noneho batwemeza yuko ahantu bafatiwe mu birometero bibiri hari ibiro bya RIB.
Kutari mu Rwanda se wabimenye gute ko bari bakuru bawe ari RIB yabakuye mu modoka n'ukuntu yabakuye mu modoka?
Ibyo nakubwiraga ko wari ubatwaye inkuru mbi urarenze ntabwo ntushobora kwemerera inkuru mbi nk'uko utayireba inkuru nziza twarabimenye kuko abari mu modoka nagira nkubwiye rwose ko wari ubatwaye nyine babitwa idirishya hari n'abandi benshi bavuga ati bampagaritse barambwira ngo bashaka abavandimwe babiri bazindimwe bice no ku ntebe y'inyuma muri iyo bisi bana bavuga amazina bava bategeka umushoferi ukomeza urugendo ntacyo abajije ibyo ngibyo twahamagaye twaramuhamagaye arabitwibwirira mayaho atugafata ndira kuvugana natwe uko yabwiwe ko aramutakomeje kuvugana natwe nawe yagira ingaruka nziza bene mama bagize.
Kabila simuhumuruka mana
sope wenda wana shakuru wachi rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukumba kwa buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi
Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwite guri wakani muka inye mkahona
La Vene Forensia Mrola.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turaganira nono herizi habamwe no umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center ku bantu bavugwa ko bazimira mu Rwanda. Hanyuma hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika yitwa Mugenzi Felix aravuga ati kuki magingwa ya VOA radio yacu yahitamo guhura ubuga uyu mubeshi witwa Zihabamwe Noel ngo akomeze aroge abanyarwanda. Mbere yuko Noheli ugira icyo uvuga wagerekana ubwirire uyu muntu ko mushimiye cyane kubera ko abanywanyi b'Ijwi rya Amerika mwese mufite ijambo kuri radio yanyu ni radio yanyu. Ariko rero ntabwo twebwe dushinzwe kuvuga ngo abangaba ngo tubime ijambo ngo tubakumire radio ni ya mwese. Ikibi ni ugutukana, ikibi ni ugusebanya, ikibi mbese ni ukubeshya, ikibi ni ukubiba amacakubiri. Abakora bene ibyo ngibyo bo ntabwo Ijwi rya Amerika ribafitiye umwanya, ntabwo ribaha ijambo. None rero Mugenzi Felix, kuki twahaye ijambo Noheli Zihabamwe n'uburenganzira bwe bwo kuvuga nk'uko nawe ari uburenganzira bwawe bwo kuvuga? Nuko noneho rero Zihabamwe, uyu nguyu ibyo avuga wewe wabivuga wiki?
Abantu nkabo biteye agahinda kumva umuntu nk'uwo nguwo. Sinzi niba ari umwana gitamba mbuga ukinywa bibero, ugifite bibero, wenda ushobora kuva mu bintu akagwa ahantu akaba atashobora no kwiterura. Nagiye mubwire yuko umuntu nk'uwo nguwo yagakwiye kugabanya cyangwa kureka kubabaza abantu. Twabuze abacu kandi tugikunda, kandi tuzahora dukunda. Nagiye mwibutse yuko ishimutwa ry'abantu mu gihugu cy'u Rwanda si iry'uyu munsi, si iry'ejo hashize, ryatangiye kera. Hari abantu n'abanyarwanda gusa, ari abanyarwanda ubwabo babyemeza, abanyamahanga babyemeza, imiryango mpuzamahanga babyemeza. Uro nagira ngo mwibwire yuko ari gushinyagura, ko ahubwo uyu munsi ni njyewe, ejo ashobora kuba ari nawe. Ariko njye simwifuza ko yabura ari nk'uko nababuze. Gusa abantu ntabwo nk'uko mbivuze, basubire nka zo kumva ibyo bashaka. Ariko hari igihe uvuga ibintu, ukavuga ibintu utabanje gutekereza, ukavuga ibintu utazi agaciro wenda ubihaye. Uwo roje nta mwanya namuha, ahubwo namusabira nkamubwira yuko akwiye gukomeza tuka abantu cyangwa kuzana ibibazo nakwita ko bitari ngombwa mu kibazo cyacu, kuko turi kuvuga agahinda k'abacu.
Yego, hanyuma rero nkuko ubivuze hari n'undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika ariko ntabwo yashyizeho amazina ye nyakuri kuri Facebook, yiyise gusa Freedom Iwacu, aravuga ati mugenzi Felix we, uyu munsi ni bene wabo wa Noheli naho ejo ni wowe. Nanjye ntabwo ibingibi nagira icyo mbivugaho, na banywanyi b'Ijwi rya Amerika bivugira bakinigura n'uburenganzira bwabo. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Insanganyamatsiko y'ikiganiro muri isanga cyanyu ni ibivugwa ko mu Rwanda hari abantu bazimira umushyitsi Noel Zihabamwe, umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center, n'umunyarwanda wabonye ubwenegihugu bwa Australia uba no muri Australia, niwe tuganira kuri iki kibazo. Hanyuma hakaba undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Bizimungu Jean de Dieu, nawe yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati ntimukabeshyere igihugu cyacu, abanyamahanga baragitemberamo bisanzuye. Noneho Uwimana Denis aramusubiza ati kuki abanyarwanda bo batagitemberamo bisanzuye? Kunenga leta ni amahire kuri yo, kuko byayifasha gukosora ibitagenda neza aho kurigisa no gufunga uwabitangaje. Kubarigisa ntibikemura ibibazo. Nuko utu tuntu tubiri twombi hari icyo watuvugaho zi bamwe?
Wa aguwa uvuga ngo Freedom ati uyu munsi ni njyewe ejo ni uwo nguwo, nibyo koko nanjye namubwiye kare. Abandi kandi nk'uwo nanjye mbabwire, nongeye mbisubiremo ko mu Rwanda ikibazo cy'irigiswa ry'abantu cyangwa kubanyuruza kirahari, kandi tugomba kubyemera. Ni nacyo kibazo ubu gihari, uretse ko mu bushakashatsi no mu nyito zayo bava yuko mu buryo bwa mbere bwo kwemeza ko ikibazo kiba ry'abantu kiba kihari igihugu kibikora, ni izo nyito bagenda babeshya yuko ngo abirinda abantu ngo barabeshya ngo nta bantu ngo babonerwa irengero, barabeshya ngo abantu kuba baragiye muri Uganda. Ku manteri nyizo ho kwinjira ngo mbiye yuko abantu bavuga yuko nta bantu babonerwa irengero mu gihugu, n'abantu birengagiza ikibazo bazi n'abaroje nshinga ahubwo ngo no babyemeza ko ikibazo cyo mu Rwanda gihari kiba ry'abantu. Nk'uwo nguri kuvuga ati uwavuga ati abazungu igihugu ni nyabagendwa, undi ati nyabagendwa ku banyamahanga ariko ku banyarwanda ntabwo ari nyabagendwa. Ubwo ni urugero rwiza. Ndagira ngo we n'urundi rugero, hari amakuru najyaga nsoma ugasanga ngo inka yabuze uyu munsi mu masaha abiri ikaba yabonetse, cyangwa ajya kuvuga ngo wari umuntu ngo wibye igiti mu mujyi umunsi umwe akaba yabonetse. Ndetse ni gute umuntu ashobora kugura akamara umwaka atari yaboneka cyangwa akamara imyaka atari yaboneka?
Ijwi rya Amerika, hari undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Ambrose Nzeyimana, nawe yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati wowe Bizimungu, kubera ko bagiye basubizanya bisanzuye. Yego, ni Bizimungu Jean de Dieu yasubizaga ati singiye kukurondorera ababuze n'abakomeje kurigiswa, bivuze ko kuba abanyamahanga bidegembye mu Rwanda si bo bose. Hanyuma kuri telefone dufite umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wanditse ko yitwa Ambasaderi umuzukuru wa Nyiracyanda, bambwiye yuko bamuhamagaye yanga kugufata ijambo. None twihamagarire Ruhamya Ali. Ruhamya we,
karame karame,
uraho neza?
Muraho.
Wabwira umushyitsi aho uherereye?
Ubu ndahanirika Kibagabaga, niho ndi mu kazi.
Yego. Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Yewe, hari imirwano ijya n'ibindi. Nshatse kumubwira tukiri abasore cyangwa tukiri gatoya, twagiye gushaka ubuzima muri Kenya kugeza turi abana icumi. Icumi umwe abona amahirwe yo gukora ku kibuga, n'undi kuko arahakora Kisumu Airport.
Kisumu Airport
atanga amatangazo ko umuntu yabuze burundu, n'ubu ngubu barayatanga rwose. Ababwira umuntu yarabuze, ariko nawe ati iyi ni umupuranto aha na yanze kubyemeza. kindi mumwe na mugiye nageza amahirwe kuko hari yaje nashakaga abandi harimo abari mu ishuri harimo abari mu kwiga kugendera ngo muri Kenya bitewe n'iki no gushaka nyine ubuzima akagenda bitanga akajya kugenda cyangwa kaminuza nanjye kukunda nari ngiye yo bitewe n'ubushomeri umuntu hari ijya mu ishuri ya bikanga yasohoka nyine ibyo yibwiraga nyine yagera hanze bitanga twagiye kuri izo mpamvu nanjye nagezeho kuko nanditse buruke ya leta ndagaruka mu Rwanda ndiyo rero bashobora kuburira gutyo irengero ari bazima bari aho ngaho ariko ntabwo navuga ngo ijana ku ijana bose niko bameze ntwayo ihamya y'ibyo nzi byatubyambayeho mbibonera kimwe arimo kwiga hari wiga University of Nyamasaria Polytechnic aho ngaho ni abana babiri bariyo ariko iwabo bazi ko abana baburiye irengero
none se ubwo niko ruhamya none se wowe nimbuza aho bari ubwo ababyeyi babo wowe ntabwo bahumurije cyangwa ngo abo bana bandikire ababyeyi babo cyangwa babatelefone ko telefone zogeye cyane bahize aho ngaho gutya ababyeyi ntabwo bazi na n'ubu
narabibabwiye banga kubyemera ngo ntabwo bashobora kubyemera none hari ibyo kubura netiwaka uko akaguhamagara netiwaka za yava kuko ndabivuze turavuga ni saa ku isaha cyangwa umunsi ku munsi ariko ubu ntibashobora kubyemera ngo abana ngo barebere kuko byabaye n'ikibazo kirekire ngo bashaka no kundega ngo ingaragaza ahantu abana bari ariko harimo ababyeyi bakagira gutyo batabyemera muri babiri harimo batabyemera kuko abo bana baba ariho
ye hari icyo ushaka kongeraho
hari icyo nshaka kubaza umukumire
yego
ni iki yasabadibu kugira ngo abo bantu buri irengero bashobore kuba baboneka
yee urakoze cyane ruhamya
yego nawe
radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nuko umutumirwa rero noherezi habamwe uyu mugabo ruhamya ari wamwumvise
namwumvise kandi ndamusuhuza cyane rwose ndumva ashaka kuzana cya kiza ariko kiraza amatsinda nagira ngo rwose ruhamya amubwire yuko yewe urugero atanze ni urugero rwe rwose azi ariko nari ndi gutanga urugero nzi nge ndi gutanga ubuhamya nzi ko bene mama ntabwo bigeze bambuka umupaka bene mama bafatiwe n'imbere mu gihugu bakurwa mu modoka abantu babibona bose barajyanwa ahantu na n'ubu twarababuze ntabwo rero urwo rugero ruhamya ari gutanga ntaho ruhuriye n'ubuhamya bwanjye cyangwa n'irengero n'ibura ry'abavandimwe banjye wari kuvuga ati ni iki nasaba ribu tumaze imyaka ibiri hasi n'igice izi ikibazo ribu bwa mbere iyo yemezaga ko ibafite ko izana baduha bamwe zabo zagiye zirashakisha ahantu hose ariko bakagenda babaragiza bati mugaruke barababima kujya none naho bene wabo nabo basigaye nabo bashakaga kubagirira nabi ubwo rero ntabwo nagiye kujyana ikibazo mu nzego zo hejuru ari uko njyewe ari uko iyo ribu tutabashije ubibazo nagiye mbwira uwo ruhamya yuko famiye zabo bavandimwe banjye ntako zitagize zibaza riba aho bari ariko bakagenda bababwira yuko bataza ahantu bari kubabanje kubemera ko babafite none ku kicyo nashobora kubwira wenda ruhamya mwereka ko ibyo umuntu aba avuga tuba tubizi wenda nama ingero zimwe na zimwe zimwereka yuko ko ngewe ibyo mvuga mbifitiye gihamya nk'urugero naba wenda hari nk'abantu bageze muri batandatu reka mpere naho kugira nk'umuntu witwaga Matuje Aphrodis na Zakari bashimutse mu karere ka Rusizi mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu bamaze imyaka ine n'igice ntawe uzi aho baherereye kandi baratwawe na ribu umugore wa Matuje Aphrodis yaje kubwirwa na ribu ko umugabo we yapfuye maze ajya kwishakira undi mugabo icyo uwo mugore yakoze yafashe abana abajyana kwa nyirabukwe yishakira undi mugabo nyuma y'imyaka ine uwo Aphrodis aza gufungurwa apfunguwe yaje gufungurwa n'abandi bantu bandi bageze muri batandatu harimo nk'uwitwa Kazamarande Emmanuel Runo na Jean Damascene n'abandi bagabo babiri bafatiwe bose mu karere ka Nyamasheke abo ko bamaze imyaka 2 n'amezi 8 ntawe uzaho baherereye imijyango yabo yari ruse iraruha babwirwa ko bagiye muri FDR nyuma abandi sibaruwa baraje bafata umugore bamwandikisha ibaruwa umugore wakazamarande bamwandikisha ibaruwa ku ngufu ko umugabo we ngo yataye akazi bashira umugore arabyanga bamushyiraho igitutu abo bagabo uko ari batandatu bararekuwe ariko mu munsi barekuweho babwiwe yuko bahawe imbabazi na perezidansi ubwo se abo bagabo bari bamaze hagati y'imyaka 24 bafunzwe
imiryango yabo itazaho bari
batazaho bari nyuma y'imyaka 2008 cyangwa nyuma y'imyaka 4 bakaza kubafungura babaha 10,000 ngo ibasubiza nyitike basubiza iwabo
none se kuvuze ngo bahawe imbabazi na perezidansi Presidansi ntabwo itanga imbabazi ni Perezida wa Repubulika utanga imbabazi. Perezida wa Repubulika yatanga imbabazi ku muntu utarigeze aburana ngo icyaha kimuhame hanyuma afungwe abone gusaba imbabazi. Bishoboka bite ko umuntu yaba nta cyaha afite hanyuma Perezida wa Repubulika akamuha imbabazi? Ibyo wabisobanura gute?
Nicyo kintu nanjye nkubwira abo batanze ubuhamya dufite ubuhamya hariya. Ntabwo rezo bavuze yuko ubu bababwiye ko ngo perezidansi yabahaye imbabazi mubashimira perezida wa repubulika ko yabafunguye abo se ko baramaze hagati y'imyaka 2 n'imyaka 4 n'igice bafunzwe famiye zabo zaraguye yuko bamwe umwe yapfuye abandi ngo bagiye muri FDLR ngo bagende nibagirwe burundu muri abo bagabo babiri mu ngo ibibazo babiri bagize umwe yarafunguwe afungwa asanga umugore we yashaka undi mugabo uwo mugabo amakuru dufite ni uko asa nk'uwataye umutwe n'urugero yagize ihungabana uwo mugabo wa kabiri bandikisha umugore we iresitire isinya yuko umugabo ngo yataye akazi kandi umugabo afunze afite na rimwe
ni bande bamusinyishije
rimwe yaramusinyishije ku kigo ngo yakoragaho bagiye baramusinyisha ngo umugabo yataye akazi umugabo afunguriye ubu nta kazi afite nta hepfo nta ruguru neza abantu tuvuge bari bafitwe nanjye ntibyo yari afite imenyetso yari bitangiye ubuhamya
ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi kuganira ku izimira ry'abantu mu Rwanda abantu ntabwo babibona kimwe uko ndi kubibona nuko umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Australian Advocacy Center Noelize Habamwe niwe mushyitsi wacu hanyuma RIB umuvugizi wayo Thierry Murangira yatubwiye ko ntacyo ashobora kuvuga kubera ko tutamuteguje hakiri kare nyamara namwoherereje ubutumwa kuri WhatsApp hano hari saa 2 n'igice mu gitondo ubwo mu Rwanda hari saa 9 n'igice twadushigaje ronka iminota 30 ngo tujye muri studio nuko namwandikiye ntimuraho neza nitwa Kamirindi Toma nkora kuri radio Ijwi rya Amerika mu mwanya guhera saa 10 ndakora ikiganiro ku bantu bivugwa ko bazimira mu Rwanda mwanyemerera kukizamo akanya gato mukatubwira uko byifashe murakarama habwa nshubije ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dukomeze rero kuri icyo kiganiro noneho tubaze umushyitsi mbese hari amagambo turi kuvuga hari adasobanutse neza ibyo bita mu cyongereza enforced or involuntary disappearances mu gifaransa ni disparition forcée ou involontaire mbese mu Kinyarwanda umuntu agereranyije no kuvuga kuzimizwa utabishaka niko twabyita Noheri
ruhare na leta cyangwa abakora leta
subiramo neza umenya telefone yari yapfuye gatoya
nibyo koko n'izina ry'abantu batarishaka bahatse bafatwa ku ngufu atari ubushake bwabo niyo mpamvu ntabwo babishaka niyo bafashe ibyo babazi icyo bafatiwe
hanyuma imiryango yabo ntibimenye mbese inzego zibafashe ntizibibwira imiryango
icyo kibazo gikomeye cyane niyo mpamvu icyaha cy'ishimutwa ni ikintu kibi cyane nk'uko natangiye mbivuga ikoko impamvu mbivuga ko ari ikintu kibabaje cyane niyo mpamvu bagishize mu rwego rwa crime contre l'humanité
ibyaha byibasira inyokomuntu
cyangwa crime against humanity ibyaha byibasira inyokomuntu kubera yuko bigira ingaruka nyinshi cyane ahubwo zirenze izo kubona umuntu wari bahishe cyangwa yapfuye impamvu ni nyinshi tuvuga n'iyo batwaye umuntu wawe bakamushimuta bakamujyana ntumenya uburyo abayeho ntumenya nimba akiriho cyangwa atakiriho umuryango asize inyuma usigara mu gihirahiro ntubuzi ese umuvandimwe wacu cyangwa umubyeyi wacu cyangwa umwana wanjye ariho ntariho nimba ariho abaye ati nimba atariho se bamuhambiye baramwishe bamusigaheye muzi ko ubundi iyo ugize imana ukabona umurambo w'umuntu wawe uramushingura agahinda kakarangira namara mukara mukihanagura ariko iyo umuntu wawe yashimuswe upfana agahinda famiye yose upfana agahinda n'abari bamuzi bose bapfana agahinda kuko bafite icyo bita inkingi ihora ku mutima itagibaho niyo mpamvu ikibazo cy'ibirwa cy'ishimutwa cy'ishimutwa ry'abantu cyangwa ibirengero by'abantu ubu ngubu UN yagihagurukiye muri ino minsi ariko si irya none gusa ubwo rero ngarutse kuri ako kababaro nimba umuntu wawe abuze ukamara ukwezi umwaka imyaka itanu imyaka icumi imyaka makumyabiri urumva ugahinda uba utewe n'uwo wabuze ukaba utazi ko cyangwa atakiri barengera ngo umuntu waba yabuze irengero amakuru dufite cyangwa ubushakashatsi bukorwa kutwereka yuko sibo mu rwanda nimba umuntu aramutse koko ahunze igihugu cyangwa akava mu gihugu akagenda ntabwo byamara icyumweru cyangwa ukwezi atari yamenyesha abe cyangwa inshuti ze ko akiriho hari ingero umurangi yagiye atanga uzabashaka shaka ageze hanze nyuma ahise abwira bene wabo ko ari uriya ngo arobise ngo abo bafatiye ngo mu mashyamba ya kongo nibo bageraga aho bagahita bavuga ko bari bakanagurira ku maradiyo ariko se ni gute umuntu yagenda akamara umwaka imyaka itanu imyaka icumi atari yaboneka ubwo rero yumve yuko icyaha cy'izimiza ry'umuntu ni icyaha gikomeye cyane kirenze n'ibindi ahubwo kuri iki gihe kuko abantu barabisobanura neza bakerekana agahinda cyangwa intimba abantu babuze ababo muri ubwo buryo baba bafite bakorana ku mutima
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se zihabamwe nagiye gushakisha utuntu n'utundi nyine kuri iki kibazo hanyuma hari ahantu naguye uvuga yuko nyuma yo gutanga ikirego cyawe hariya mu muryango w'abibumbye kubera abavandimwe bawe bazimiye mu 2019 hari abandi bagera kuri 200 bo mu rwanda bagushatse bakubwira nabo ko bashobora kuba bafite abantu bazimiye ibyo wabitubwiraho iki
maze gutanga ikirego maze no kujya bitewe n'ibara ry'abavandimwe banjye abantu benshi nabo usangiye ikibazo ariko navuga batangiye kugenda banyandikira bavuga ko nabo bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye niba nk'ikibazo bw'icyange noneho bansaba yuko tugomba nanjye kuba nabafasha kuko icyo bise ubuvugizi kuko nabo berekanaga agahinda batewe no kubura ababo ni mbere kuko nagiye kwa kanya n'ubu nk'uko nakubwiraga ubu uvuge kuva mu kwa gatandatu umwaka ushize kugeza uyu munsi mfite abantu individuals abantu bike bageze mu 120 bamaze kumbwira ko babuze ibyo abantu barenze batatu muri famiye urumva ari ubatirenje barenze 200 byerekana ko ni ikibazo gikomeye cyane ariko nabo bakanambye no kuko hari nabo bazaga ngo inzego z'umutekano zikabafata zikabatwara ngo baragaruka bakagenda bitabye bagiye muri iyo nama ntibazagaruke ubwo rero uko byerekana ko ikibazo cyo mu rwanda ikibazo cy'ibara ry'abantu mu rwanda gikomeye rero nkaba nibaza nimba koko atari ikibazo gitangiye uyu munsi cyangwa ejo n'icyo nzego zikora kugira ngo iki kibazo gihagarare. Hano nk'ibyo byatembeye iyo ibibazo nk'ibi bikunze kuboneka agose ko ntabwo wabura umuntu wawe, ariko ibibazo nk'ibi habonetse ikibazo inteko zombi abari mutwe abadepite cyangwa abasena hashyirwaho icyo bise komite ishinzwe kwiga kuri icyo kibazo, ikaba yafatanya n'inzego zishinzwe wenda umutekano kugira ngo barebe bige kuri icyo kibazo bibe nk'icyo kibazo kiba ry'abantu kugira ngo gishakirwe umuti. Mu Rwanda izo nzego ntabwo ndibaho ko abantu nabo baracyabura. Ubwo rero ikintu navuga njye ndabumva, ariko muri uko kubumva bagomba kumva yuko ikibazo cyabo ntabwo ari icyabo gusa, ni ikibazo gisangiwe na benshi. Hari nacyo kintu ngiye nasobanurira UN ndabwira yuko ikibazo cyo mu Rwanda ikibazo cyanjye ntibakiri mu ishusho yanjye, ahubwo ari kiri mu ishusho rusange, kuko hari n'abandi bafite ikibazo nk'icyanjye. Usanga UN ari rwo rwego rushinzwe abarengero nabo bafite amaraporo menshi abyerekana, usanga ikibazo baracyumva neza, ariko ikibazo twe dufite ni ukumva ko abantu nk'abana n'ubu ndabona izo nzego zishinzwe umutekano cyangwa n'izindi nzego zinyuza abantu kubona n'ubu nta kintu gikorwa icyo kibazo gihagarara.
Ese uru rwego rufite icyicaro hehe? UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances.
Urwego rufite icyicaro i Geneva mu Swisse niho bari.
Niho n'icyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu kiri.
Niho bari, niho bose, niho bakorera.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ese kuzimira mu Rwanda biriho koko? Ni amakabya nkuru yo guca ibikuba, nibyo tuganiraho na Noheri Zihabamwe. Noheri Zihabamwe ni umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center, akaba ari n'umushakashatsi muri kaminuza yitwa Western Sydney. Niko se Zihabamwe, nk'ubwo ngubwo usibye ko aba bantu wituye bakora raporo gusa bakatanga n'ibitekerezo bakabiha Leta y'u Rwanda, Leta y'u Rwanda ubwayo yego wavuze ukuntu imiryango y'abakuru bawe yasiragiye muri RIB bayirindagiza, niko wivugiye, ntabwo ari ijambo nguhimbiye. Ariko noneho nyuma y'iyi raporo, nyuma y'ibitekerezo by'aka kanama ka Loni, hari icyo Leta y'u Rwanda yakabwiye?
Nk'uko nabikubwiye igihe nahuraga nabo mu byo twaganiriye, banambwiye yuko Leta y'u Rwanda bagejeho icyegeranyo kiba ry'abavandimwe banjye, bavuga yuko ngo abo bavandimwe banjye ngo bambutse umupaka bajya muri Uganda.
Urwandiko rurahari?
Ikintu babwiye rwose ko babwiye ko mu Rwanda babashubije, bababwira yuko ngo raporo y'u Rwanda ngo ivuga yuko ngo bene mama bagiye muri Uganda. Ni iki kintu bavuze? Ni umwanzuro u Rwanda rwatanze. Ariyo mpibutse yuko iki gice gisubizo batanze ko ngo bene mama bambutse bagiye muri Uganda, ubu ngubu niyo ntero niyo nyikirizo ikoreshwa n'urwego ikoreshwa na RIB. Uwo banyuje wese avuga yuko bavuga yuko yagiye muri Uganda. Nakubwiye ko naguhaye ingero nyinshi zerekana yuko birababaje cyane ku rwego nka Ruhaya rwitwa ko rushinzwe kurinda, navuga barimo bamwe mu barinda n'abashinzwe umutekano w'abenegihugu, aho batanga igisubizo nk'icyo. Nakubwiye yuko mu Rwanda inkirabura itarabibonetse, umuntu yabura akamara umwaka cyangwa imyaka ibiri haje kubereka international yabura yavuga bakareho bavuga batire kadukwankete wabona ikibazo ijoni cyabahati bahati nayo bavuze yuko ngo nabo yango yambutse ashobora gukuba yarambutse ngo akajya muri Uganda. Ibyo rero ibisubizo nk'ibyo cyake nkatwe tuba dufite ibimenyetso simusiga by'abacu biduha icyizere gito cyane ko batakiriho. Haro numva kugira ngo bajye batonika abantu kuriya babwira ngo abantu bacu ngo bambutse umupaka, umuvandimwe wanjye sibaza impamvu ashobora kwambuka umupaka akamara ukwezi akamara umwaka akamara imyaka ibiri atambwira ahantu ari, kandi sinumva impamvu igihe nafata umwanya ngo ngiye ngo gushakisha cyangwa kurega mu nzego z'imizi nzi ko abantu banjye bahari. Ako ni agahinda, ni agahinda, ni bya bisere iza nkuru bagitorika kugira ngo mubwire yuko nta kintu kibabaza nko kubura uwawe bumubone ushingure utumire ishuti n'ubandi no gufashe ushinga umuntu ubwo inzego zakakwiye kukurindira umutekano cyangwa kugufata mu mugongo arizo zigutoneka arizo zikwica ariko ziguhemukira abantu bumva igisubizo nka kiriya batanga atari igisubizo cyiza ahubwo bagafasha iyo miryango ibura ababo bakabafata mu mugongo bakabafasha kubashakisha nta rizina gisubiremo itungo rirabura rikarayiboneka umuntu atema igiti akarafashwe ni gute umuntu yabura mu gihugu mo imbere ntaboneke
turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti bamwanyi ndabona mwahisemo kujya mwandika ubutumwa aho gutanga nimero nabyo ni byiza cyane ntako bisa rwose niyo mpamvu umutumirwa noherize habamwe nagira ngo ngusomere ubu butumwa bwa Frank Nkuranga nawe wabyohereje kuri Facebook y'ijwi rya Amerika ati mumbarize impamvu ari bo bonyine bashimuswe kandi hari n'abandi benshi. Hanyuma arakomeza ati mbariza uwo mutumirwa impamvu yumva yatumye abavandimwe aribo bonyine bashimuswe. Impamvu abavandimwe bawe bashimuswe urayizi ariko iryo ni ijambo Nkuranga yikoreshereje nasoma ibyo yanditse.
Nkuranga rwose namusubiza amubwira ko impamvu bashimuswe bavandimwe bashimuswe yenyizi ariko nkaba nshaka gusubira kino kibazo mu buryo buri rusange mbabwira mereka muri rusange impamvu abanyarwanda baburi bwirenge iyo ubushakashatsi bugenda bukorwa cyamara turagenda tangwa yerekana yuko abantu benshi baburi bwirenge mu Rwanda icya mbere abenshi bavuga yuko baba bari mu mashyaka cyangwa baba bari mu mashyaka atavuga rimwe na leta urugero natanga ni nk'ishyaka ritari ryandikwa rya Madamu Victoire Ingabire hari abarwanashyaka benshi bagiye baburirwa irengero uwa hafi aha uherutse kubura vuba aha ngaha n'uwo bisaba Isenga Vena wavuze ku itariki 6 z'ukwa gatandatu 2020 avuye mu rugo agiye kugura credit yo gushyira muri telefone ye
ni ukuvuga kugura
amayuniti yo gushyira muri telefone ikintu ni ikintu uwitwa Erasto Bizirema yatanze ikiganiro yerekana uburyo
yagitanze hehe
ubutegetsi ubwaryo rya SPM bimeze nka NRMG.
Bizirema yatanze ikiganiro hehe?
Yatanze ikiganiro kinze kuri YouTube yatanze ikiganiro kukunza ku Murabyo TV. Erasto Bizirema yavuze ku itariki yavuze mu kwezi kwa 11 umwaka ushize yavuze amaze gutanga icyo kiganiro yerekana uburyo Esperi imeze nka NRMB atanga na risize nk'umuntu wari muri opozisiyo apari mu ishyaka rya opozisiyo rya Ntaganda uyu yakoraga na politiki na risize ari yerekana uko situasiyo imeze mu gihugu ubu nyuma yaho yarabuze na n'ubu ntiyongeye kuboneka kuva mu kwa 11 umwaka ushize kugeza uyu munsi izo ni ingero za hafi ndi gutanga yerekana ko icyo ni icya mbere hari ababura kubera ko baburi bwirenge kuba bari muri opozisiyo hari n'abari bwirenge kubera yuko nanone nabo bavugisha ukuri nkabariya batanga inkuru nk'urugero nka Bahati nawe yerekanaga ibibazo byo mu gihugu ariko akoresha ubusizi bwe nawe yaburi burengero hari nabandi noneho bagendaga babura kubera yuko wenda bavuga bafite nka YouTube channels bakavuga nk'abanyamakuru bese kuba benshi noneho ziba bagira amahirwe kuba barafungwa ariko hari abagiye nabo babona ibirengero abagashimusa ntibongeye kubona noneho hari ikindi cyiciro cya gatatu noneho harabura ibirengero kubera bafite bene wabo bari wenda muri sosiyete sivile cyangwa beno bari muri politiki ukazira gusa ko ufitanye isano n'umuntu leta ibona ko atumva kimwe n'umuyoboro bagenderaho ubwo rero kuri njye no ku cyoro cyanjye bene mama babuze kubera yuko muri rusange nagiranye ikibazo n'uwari uhagarariye hano muri Australia mubwira yuko nashobora guhinduka igikoresho cyabo kuko bashaka kunkoresha ibintu mbona jyewe bidashobora bidafite bitari mu murongo ngenderaho jyewe
abanyarwanda se leta y'u Rwanda
ambasaderi wabo hano bose muri Australia ukavaruganda uriya arabizi namubwije ukuri ko njyewe hano akazi nkora cyangwa responsibilities mfite muri komunote bitanyemera kuba nshobora kuba umwe mu bahindura igikoresho bakoresha kugira ngo bagere ku byo bashaka ndabyanga mbyanze ntabwo rero ari igihe nkeneye n'abandi banyarwanda bagiye bahura n'ibibazo nkanga kandi nanone bagiye bahura n'ibibazo nkuko hano muri Australia abanyarwanda benshi bagiye banabivuga ku mateleviziyo ahangaha y'ukuntu bagiye babayeho nabi baterwa ubwoba na leta bahunze ntange muri aho narimo
nonese
kunyura kuri televiziyo y'igihugu ahangaha ibyo bibazo bikomeye by'ukuntu leta zo hanze ziza zigashaka guhutaza abaturage bazo bazihunze niko se ibyo bizamini byanyuze kuri televiziyo hari aho narindi nanjye nari ndimo
yego noheri noheri
kugiramo kimwe nanjye ahangaha nyuma y'ukwezi bene mama niho babuze
noneho rero noheri ubwo ngubwo urashaka kuvuga yuko usibye nyine ko utabwiye n'abumva ijwi rya Amerika icyo leta y'u Rwanda yashatse kugukoresha ariko noneho icyo kintu sinzi nimba ariyo banga cyangwa nimba wakivuga urakeka rero icyo abavandimwe bawe bazize
nicyo bazize
leta y'u Rwanda yashaka kugukoresha iki se noneho nimba atari ibanga
bana Thomas kandi ndi hano urabizi ambasade z'u Rwanda ko zikora hanze nabo bagomba gushaka gukontrola komunite zose z'abanyarwanda ziba hanze numva yuko policies zabo zigomba kuba implemented na ntuze na abroad kandi hano turi mu bihugu byateye imbere hari uburyo tubona ibintu butandukanye ntushobora kuza mubwire ngo kurikiza aya mategeko yacu kandi amategeko y'igihugu mbamo atari inyemerera iyo ni icya mbere icya kabiri hano abanyarwanda benshi bahunze turi impunzi twahunze kubera ibibazo tuzi twahunze kandi mu mategeko ya HCR ubundi leta wahunze ntibo wabonye kuyikorera bonera kuyikorera
kereka iyo ubuhunzi
ubwenegihugu ikindi noneho abanyarwanda bashaka kuza mu mahoro babagize imana bakajya mu bihugu bituje bifite amahoro bifite umutekano babashaka kuba mu mahoro batabura izo politiki zabateye ubuhunzi ubwo rero kuzangura kongera kuzanamo ukuzana ibibazo wahunze uri mu gihugu kiguha freedom ufite uburenganzira bwo kuvuga yego cyangwa oya iyo navuze oya
ni uko ugakeka rero nyine ko bakuru bawe babiri aribo Jean Sengimana na Antoine Zihabamwe bazimiye mu 2019
nyuma y'ukwezi rwose bahise bazimira ndibuka ko byanze kuri televiziyo y'igihugu ahangaha mu kwezi kwa munani mu matariki 20 noneho nyuma y'ukwezi bene mama barabura
ijwi rya Amerika ndizera rero ko umunywanyi wacu Nkuranga Frank yanyuzwe n'icyo gisubizo umuhaye ku mpamvu abavandimwe bawe bashobora kuba barazize ijwi rya Amerika noneho twumve aka gatangazo
igira hirya ariko mada ntirigwa kwiriye ahantu hose ntiwinyegera ariko abanyabugungira ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndi mugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ngo
usa ko nabona ko uri umunyabugo neza Tuli wambaye nkabo uravuga nabo rurimi rwacu.
Ari kabira simuhumura kamana. Shope.
Wenda wana shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Nukumbwa ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi inatuonesha ya kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi muiteguriwa kandi mukayongaho na
La Benevolencia Rural.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugarutse mu kiganiro muri sanga nyuma yako gatangazo mbibutse ko umushyitsi ari umuyobozi w'umuryango waranira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center Noheri Zihabamwe ku kibazo cy'abantu bazimira mu Rwanda. Noheri, hari umuvandimwe umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Dusabimana Jean, nkuko nyine nabivuze abanywanyi b'Ijwi rya Amerika uyu munsi bahisemo kohereza ubutumwa bwo kohereza amanimero ya telefone kuri Facebook nk'uko byari bisanzwe, ariko nabyo ni byiza cyane. None rero ubutumwa bwa Dusabimana Jean aravuga ati: ariko mu Rwanda dufite ikosa ryo gutwika inzu tugashaka guhisha umwotsi. Tujye twemera ntitugahishe ikosa, ahubwo tugomba guhiga ibisubizo. Ishimutwa rirahari pe, ndabyemeza. Ikibazo nuko ushatse kubizamura nawe bamunyereza. Ntavuga abanyereza uwo muntu, ariko rero noneho nkurikije uko Zihabamwe Noheri umushyitsi wacu yabitwibwiriye, mbese aremeza ko ari inzego za leta. Nibyo Noheri?
Nibyo cyane rwose. Nanjye nabwizini byo kunye nkuko ari kugira agency kingero nyinshi cyane ndi gukoresha. Nagwa nkundi rugero wenda w'abana bavindimwe batatu, imva ukuntu ushobora kuzira uwo muvindimwe. Hari abana batatu bavindimwe, muri abo bana batatu bavindimwe hari umwe yitwaga ndenda kumbira uko bitwa, umwe yitwaga Ngabo Fikiri, undi yitwaga Ngabo Nziza Moses, undi yitwaga Mutuyimana Joel. Ni abana bose bavutse nyuma za 90 babuze ubwo bavaga i Kigali berekeza ku Gisenyi. Abo bana impamvu babuze bari muri taxi, nabo barabura ku itariki enye z'ukwa cumi 2016. Abo bana babuze hashize umwaka mukuru wabo afunze Kasiye Ntamuhanga. Abo ni abana bafashwe baburirwa irengero,
bafashwe na polisi y'igihugu cyangwa RIB.
Baburiye hagati ya Gisenyi na Kigali ari abana b'imyaka mike. Ndari kubwiza ukuri, barabafata baburirwa irengero. Abana n'ubu baburirwa irengero kuva ku itariki ya kane z'ukwa cumi 2016. Baburi irengero. Ibyo rero kuko ari kuvuga nibyo koko. Mu Rwanda uzira indakuzi, mu Rwanda ushobora kuzira uwo muvindimwe cyangwa uwo mukorana cyangwa uwo muvuye mu kintu runaka. Navuze nkubwira n'abandi bantu navuye aharaza benshi cyane. Urafata nk'imine iragena yafashwe kubera yuko yari muri SDA y'inkingi. Dominique Shirandero, umuyoboke w'ishyaka Parti Sosiyali, nawe yaburiye irengero kuva mu 2014 kuko yari muri iryo shyaka. James, umuyoboke w'ishyaka nanone nawe rya Parti Sosiyali, nawe yarabuze. Hari abantu benshi bagiye baburirwa irengero. Reba nanone nabo ni fasi Twagirimana waburiye muri prison afunze. Prison irinzwe amasaha 24. Ubwo birerekana yuko ikoko n'ibyo nanjye ndemeranya nawe, ikibazo cy'iba ry'abantu mu Rwanda kirahari. Ni ikibazo gikomeye cyane kandi kigomba kwitabwaho mu buryo bukomeye, kuko nk'uko nabivuze aba bantu babizirenge
leta nyerekana ubushake bwo kwakira yakora kuri mu gicozo gihagarara abadufite mu ruhare ngo bahanwe ahubwo abitwa ko bakabarenganije bakakumvisha ko ngo bamwe ngo babaye bitwe n'irwangihugu cyangwa ngo muri bati icyo ntabwo ari cyo gisubizo igisubizo kigomba kuva mu nzego zo hejuru bikereka nibura abaturage cyangwa abantu bababuza babo kuko leta ifite icyo bise iriwe yiteguye kuba yabafasha kugira ngo gahinda k'ababo bagize babuze gashire gashire iki ntibafashe gushakisha ntibafashe no kujya muri Uganda bavuga cyangwa muri Congo babashakisha ntibajya ntibavuga se ko aho bashaka hose bahagera bagakora abantu bityo batajyana batajyaho muri Zaire muri Congo ngo bazane izo abantu none babereke famiye zabo bati dore ngaho abantu banyu bagera mu Rwanda
ijwi rya Amerika twanzura hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook we ati yitwa Hirwa uwo mukiza Enrique ati ntacyo mvuze uvuga abatarabona hanyuma undi witwa Nizeyimana Daniel ataho kuvuga ukuri ukazimira wahebera kaje ukabaho naho kuba wazimira ibyo ngibyo ukabyirinda aho ngaho ho wanzura mu ijambo rigufi cyane wahavugaho iki kwicecekera cyangwa iki
urareba abanyarwanda dufite umuco mubi wo guceceka kandi guceceka niko niwo umuco mubi watwokamye ubwo rero guceceka ukavuga ari uko baguciza se cyangwa baciwe ijosi ntabwo ibyo ari byo icyiza ni ukuvuga kibuze ushobora kuvuga wowe ushobora kuvuga ariko abasigaye bakarokoka rero nka numva umuco wo guceceka wo kubona akarengane wo kubona abantu bica wo kubona abantu bahohoterwa wo kubona inzego zizi zikaguhohotera ugaceceka ngo ukunde uramuke uyu munsi bashobora kuza bagatwara abaturanyi bawe cyangwa bagatwara abawe ugaceceka ejo bagutwara neza bakuvugira umuco wo guceceka ugomba gucika umuco w'ubutabazi ukaba ari wowe nyikwa abanyarwanda bakamenya gutabazanya abanyarwanda bakamenya gutabara abanyarwanda bagamenya no gutabaza igihe bari mu bibazo mu makuba kuko ntabwo uzafasha umuntu atagize gute atagutabaje ubwo rero muhabwa ikibazo gikomeye cyane nuko abanyarwanda babona ibintu nk'ibi bakicecekera kugera ryari
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Noheli Zihabamwe nibutse yuko uyobora umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center ni nawe wawushinze uba muri Australia uri umushakashatsi muri kaminuza yitwa Western Sydney yo muri Australia nayo ndagushimiye cyane
urakoze bwana Thomas Kamilini
ijwi rya Amerika nashakishije kandi umuvugizi wa RIB Thierry Murangira byatunaniye kugira icyo dutangariza nanone mukanya nari namwandikiye kuri WhatsApp ni Thierry twongere tuguhamagare nubwo waduha iminota ibiri gusa nabyo ntiyabishubije nuko tuzakomeza dushake rero n'inzego za leta kuri iki kibazo murakarama
radio ijwi rya Amerika yabaye ijwi rya cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye ijwi rya cyacu yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu